asɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm omade aso bɛfo bibi obrɛ wo na wase wo sɛ nkwa asɛm ebrɛ edu fɛ onua frɛ wo ba na frɛ ho kafo eyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm yi ebrɛ mo if Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛkyɛfa a ɛwɔ Ghana na bibi amewɔ ɔyɛ Asante Mantemu a ɛyɛ Kwabere East Kenya ase. Mɛsɛ sɛ yɛ mmɔ mpae. Ɔdomfo mmɔbɔmufoɔ yɛda wo ase wakwanya wode ama yɛn ɛnɛ nso yɛda wo ase. Ade mmɔbɔmuhunu a ɛnsa da nti ne wadɔ yɛn nti no ɛyɛ wiesa no. Yɛayɛ wo hyɛ wo nsa. Ɛberɛ a bɛtie wo asɛm bɛfa adwene ne akoma nyinaa na nom hyɛ wo asommerɛ no ase. Na yi wo di akyerɛ yɛn wɔ w'asɛm mu sɛ wopie a fa de ɔni wɔ no anyɛ ɔyera ba ɔni wɔ nso anyɛ ɔyera ba so ayi wo di kyerɛ yɛn na kasa yɛ ho bɔ yɛ ho ban soronko na ma wodɔ ne wadɔ yɛn no nyɛ kɛse wɔ yɛn so yɛda wo ase ɛnsomfo Akwa Hayford ɛna me ne ma wokyɛ asɛm yi. Onua asɛm amene wobɛtie mato no din sɛ His mercy is daily, not yearly. Onyankopɔn mmɔborɔho no ɛyɛ da biara ɛnyɛ afeafe yɛbɛhunu wɔ kwadwom wɔ so a wɔ kwadwom ti mmiɛnsa no yimu aduonu mmiɛnsa ne aduonu nnan no na wei deɛ aduonu mmiɛnsa ho asɛm ɛna me ne wo akyɛ yi ɔse ɛsiane sɛ ne mmɔborɔhunu no ɛnyɛ ɛfɛ ne sɛ sɛ ɛyɛ afeafe no mmɔborɔhunu yɛ da biara na ɛnya afeafe sɛ afe bi na wɔhu mmɔbɔ nti wowie a wokae aduonu mmienu no a ma mefamfiri wɔ se Awurade adɔ yɛn nti ɛna yɛnwie sa na mmɔborɔhunu no ɛto antwa ɛyɛ foforɔ daa nɔpa wonokuradie ɛdɔɔso ɛyɛ foforɔ daa anɔpa ɛnyɛ afeafe o nyɛ mmɔborɔhunu a afe bi obi favor wa na ɔnte ne nka bio a gye sɛ ebia afe bi so a na wakae onyankopɔn de ɔkae yɛ da biara. God doesn't give you 1 year of mercy on January 1st. His portions is out daily. Adenta. Wodienka, ubenya wahu odin, eye nnem kwa, nyankupo odi ama wu, wajinu munu. Nansu, nyankupo mubu hundi, debi wa mwahu odin, debia ɛwɔ adom a ɔde dom wɔ because ɛna nyankopɔn ama ɔhɔden o ɔyɛ w'adom na yɛfrɛ no sɛ ɔde kyena dom wa ɛnso kura n'adom foforɔ baayɛ sɛ odua menyaa ne nnora no menyaa ne nnɛ kɔ anka mepɛ debia ɛne adom a onyankopɔn ɛde dom yɛn asoa anɔpa yi sɛ wohome anɔpa yi ɛnso ɛno na ma ɛkyerɛ sɛ mmɔborɔhunu no ɔyɛ no foforɔ da biara wonya aduane di wonya asomdwoeɛ at least 5 mbaa minute no mpo na biribiara nsanka wa ɛno ma mɛkyerɛ wo sɛ nadɔ yɛ no ɔyɛ no foforɔ ɛnu a no ma nkoyie ɛnu a se tena mu nyina no ma yɛden ba me ka kire wo ahwɔ nkura sɛ wo be start foforɔ anɔpa yi start fresh today start fresh onyame ma ahoɔden foforɔ kwa soronko so ɔmfa ɛnu adeɛ no ntua wo ka sɛ wo sakra w'adwe a ɛnyɛ nipa ana ɛnu a ma wɔ aduane adi ɛna ɛnɛ so mama bi daabi ɔno nyame no faras a wama wɔhunu ndɛ no dabiara mene obi abɔ mpae a ana meka se awurade meda w ase wamahunu ndɛ da mɛsɛ sɛ mamu da foforɔ ɛte sei na mehu nawotwe foforɔ na mehu bosome foforɔ na mehu afe foforɔ na mehu mfifoforɔ bebree mfifoforɔ bebree ɛsiane sɛ wɔmɔborɔ hunu ɛdɔɔso ne ti na mame wie sa ɛka me deɛ nka menka ho ɛso nya asoɔden ɛnyɛ te sɛ ɔwansane no ɔde ne ba mma ɛkɔ adidie ɛwɔ biafuo mu na ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔhwɛ yie o na afidie wura no ana afuo wura no ɔsusu mfidie ɛnti moyɛ ahwɛ yie paa ɔra baako deɛ ɔyɛ asobrakyeɛ ne maame ka moyɛ bɛ nkwaraa mmiɛnsa ne maame ka no o ɔnte dabiara yɛbɔ dawuro ka nyankopɔn asɛm gu nnipa dasani aso mu but obiaa yɛ nakoma pirim nakoma ɛne ma megye deɛ sɛ bible so onipa bɔ ko firi ne nayam na yɛfunumu ne ɔma ne kwan na ɔsrɛ noakwan nyinaa ɛna yɛ adom brɛ nnayɛ kwagye da asɛne bɛyi didi na ne maame kana wantie no ɛti ɔha na ɔte sɛ ne ba no ɛkam si mama brɛ na afidie yi mi maame bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ biara firi bɛyɛ 11 o'clock a afidie no yi ne ba no ɔyɛyɛyɛyɛ wɔntumi yi no ɛnti ase ma maame no ka kyerɛ ne ba no sɛ mɛnkɔɛ na papa yi bɔ bɛyɛ nɔnan akɔbɔ nɔnan saa berɛ no na ɔba nti maame no ɛne ne nuanom mmienu no aka no ɛtu anama nsɛ wɔkɔ wɔkɔ a kwan mu na ɔsan tem mama bra maame bra batan a neyɛm hyehyere ma ne ba nti ɔsan n'akyi ɛbae ɔbae no akoraa sɛ ɔbisa ne maame no sɛ mama m'ani ayɛ kɔɔ anaa asɛm a maame no ka kyerɛ ne sɛ w'ani nya ɛnyɛ kɔɔ na mmom bra w'ani bɛyɛ kɔɔ no sɛ afidie wura ne ba no ɔde sika no si w'akyi a ana w'ani bɛfiri ase ayɛ kɔɔ ɛna ɔkyia no hɔ ɛkɔɔe so ɛnti ɛne ɔwɔm ɛti kɔ pɔ mɛsrɛ sɛ onua yɛkama nyankopɔn mɔborɔhunu yi fa ho hyɛ saa mɔborɔhunu no ase ɔmaade kye wo deɛ wokasa a wo se nyamewo se ɛkyena wonka sɛ ɛkyena wo sɛ onyankopɔn yɛ adom a na adom no so ne soa kyena mɛyɛ sɛɛ na menim sɛ wode wo ho ahyɛ onyankoropɔn nsa nti na wo se ɛyɛ ne paa ɛkyena mɛyɛ sɛɛ da bi mɛyɛ sɛɛ a wɔbɛma n'adom no ayɛ mmoroso ama wɔbɛsra wo ngo nnɛ ma hu no abasa ɔsɛ yɛsesɛ da biaa nyɛ afe asɛm ɛnyɛ wo nipa dasani na waka sɛ meyɛ ɔpapa na wayɛ me sɛ nti ɛyɛ bɔne daa yɛfom daa ɛyɛ awarefoɔ yi ɛyɛ agyanom yɛyɛ nanom yi yɛyɛ nnamfofoɔ ne mmeranteɛ ne nkataasiɛ yɛfom daa bɔrɔade de kyɛ yɛn bible sɛ yɛka sɛ yɛni bɔne a ne yɛdaadae ho na ne kora bia ne yɛ mu nkwafo ti ne sɛ sɛ yɛkae mfomsoɔ kyerɛ no a ɔde bɛkyɛ yɛn na watoo yɛn ho afiri deɛ nte ho nyinaa ɛnɛ yɛ adom brɛ ɛnɛ yɛ kwagye da onua onyankopɔn mɔborɔhunu nso wo so ɔse sɛ wotumi ne a mprim wakoma fa wo hye me nyankopɔn me nsa ono tumi adie nyina ono no che emane bro adie nyina so eso abontete asumbo ana bi sase na e den no che mad bob udidi mpo no e bitumi firi wo nsa tofo mu a eno no ni sia wo fa sase e aboa eso tete aso no die no o che mad nyina so obi aso otumi adie nyina no mad nyina no bo hu do so ono no man shu epie bebia why dry ono ma kurafo eduane ni nyanka no ma osika single mothers ono hwewo bom paise onyame adom no nso so na fri sabre ko rade nyaw kase so wo yare rade nsa wo yare rade sembo jam yare hunam yare ntum yare no peni kase mu yare rade ma ayare sa rade odi sa nanu na no bubu tete tiese no enso so nde wo yesu di mu ade mbie woni ni wa gine ni o fa kristo se o kra je nkwa nda ya dumre na ya gwajida se na me ka obi onu uti rade ni apopu akoma ne mpim wa akoma ni mse wa ya kra do wo ti na supom pa kristo se me kra je nkwa rade ba jimi se wo pia ma nyo yira ba so abo sampa ya mse mnyan kopo ba jimu ya usomfu wa kwa Hereford eno uchase mi telephone number 0244 869499 same if you Lifeword Media Ministry wo aneba www.lifeword.org same neba unchain ya mishra wa sewe team kwa sem bye bye.